listen to your boy DJ Presley.
Mapema, bado ni mapema, unakwenda area juu bado ni mapema. Kulewa, zinga utapewa, unakwenda area juu bado ni mapema. Mapema, bado ni mapema, unakwenda area juu bado ni mapema. Kulewa, zinga utapewa, unakwenda area juu bado ni mapema.
Cheki oji pendo napenda kwenda mapema. Sai venye na cheki utableki ukiongeza vela. Nko kwa basi ndi kulala, wenye wanalala pewe pampas. Na usidhani jonda zima tauki niona nikistaga. Yani nani jona ringa pombe bas nipe. Kani mbaya mbaya pia ni saa sta regret. Yani kiona toto ameiva marinate no debate. Ukimbamba sana na kudate. Nasema nini niko chingu say siezi relate. Ni wapi neza lima siri jaminate. Nini mseri kiona lika stona salivate. Nachanganya whisky jina kuomna sizi chase.
Mapema, bado ni mapema, unakwenda area juu bado ni mapema. Kulewa, zinga utapewa, unakwenda area juu bado ni mapema. Mapema, bado ni mapema, unakwenda area juu bado ni mapema. Kulewa, zinga utapewa, unakwenda area juu bado ni mapema. Jana na mama, kula na baba, si yellow ni white na bado tuko waba. Na sasa majo niko juu ya madawa na bado na star. Gana bado nko matap tap. Mapema, bado ni mapema, unakwenda area juu bado ni mapema. Kulewa, zinga utapewa, unakwenda area juu bado ni mapema.
Kusababisha
mwendo
aste aste kuwatisha.
Kapesa
kana niangaisha. Waita nilete ili akawaida. Na leo nimepiga lukisisa. Leo kila picha nalipisha. Leo siezi choma kitire kwa nini. Nimejibebea ndani ya kichwa. Nikimbia manzi ya kukwisha. Nikimbia nakosanisha. Alafu nakutoanisha. Bouncer toa uyu muri amelalisha.
Nitafuta na mipati. Utadishi nini liki jaba au kaimati. Huyo si wangu ni wakamati. Dema kona mini mili duna patipati. Alaka pwanka zuri anaitonga jikapi. Huyo uteko na UDTX ngeo gari. Sijui English patwa poa ni walami.
Hata jua nilifuliza nikitokea na kitambi.
Kama Christoph mini beshte wa mutudo. Buda peleka hiyo injili yako huko. Chunga sana usimpeleke na fujo. Ati nani yako wapi faster faster mimi huu.
Walevi huu. Polisi.
Wrestling. Wrestling.
Kama ana hipa dipa. Wahengo lisi manga kakitipa. Sipa David Beckham vle nafunga manduki. Mnatha new boy ni new kid. Stipa stipa. Dizenelit kama ana stipa stipa. Stipa stipa. Stipa stipa. Dizen dizen. Stipa stipa. Dizenelit kama ana hipa dipa. Wahengo lisi manga kakitipa. Sipa David Beckham vle nafunga manduki. Mnatha new boy ni new kid. Minu muda makina mangondo minge. Nakula samaki nyima dondo nyinge. Namuvala staki saru bombo nigga. Kama nagasaki na mabombo mtu. trigger niko depend tamasha za weekend mtengina depend lazima kwe nikipeng gari kubwa V12 out of 10 nikiden nampeleka na rien nampatia mavujang tipa tipa hapa na tatisha na wa tipa tipa rada na safisha na kingipa ngipa nana nalalisha na za tipa 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 Pamba ni pasi, puri mishwa na kipake Mwasili kiras, memina wafwasi, dijena cheza madanse Tunazitoka, mble na tunakutoka Wale siuguza poka, lazima unatoa majoka Mchezo ndo yendele, mrobo somba kache Mamocho tupepe, washa kiteke we Easy flows za kinyumba ni mtacho trio boys yondoko Bitya Byron flani, lazima tu flex kidoko Saksua puri, wezi kwa santonyo Cheshe na mamshuri, mindo wa gasponyo Senzi shangi nguri, bad mutu pa mkono Sisi sema zuri
Yeah. Que bicha cansando Tipa, tipa Apa na tradition Apa tipa, tipa Rada na sufficient Aqui em queima, tipa Nana na religion Essa tipa, tipa
DJ Presley
Das tu se jale A tu que judge Apo tu, apo tu, apo tu, apo Tu se jale A tu que judge Apo tu, apo tu, apo tu, apo
Doja mi, inani doja mi Magoli ya nafunga na mwita goja mi Fisi, fisi Boja mi, nataka ni galie na penda so for me Gita inasonga naitaji kujiachilia Na nona nkoko mbali unaitaji kukaribia Naibata bure uitajiki kuilipia Malini safi na harufu inanukia Onoshe kirangi tunaficha tu kwenye kuona No modo vlani anagisha tunazichuomo Watazimo ze wai korona Na mori ilimshika kaseti na kapuona Go down the thing, jumini peng ting Nataka stingo gani je unataka taiching This is kinda my thing Check your WhatsApp, saivi nime drop in
Mina go down the team, super ni bank team Unafunga mali safi, yonkwela vile una swing Chifu chanyu kikula za bada kustin Me check your WhatsApp, na kuja ni mejipin
Mtoto nyama kila place, mfupa na kichwa tu Ha! Hey, kichwa tu Ati deep kama waiter, hey, in kichwa tu Ha! Hey, kichwa tu
Mina penda stamina, anataka mahinya Yose manyama so nyama, kanyama ni akima Amitoka umoina, anataka itina Akinipa vitu kundani anazama kwa kina
Naigunga dakika, kasikisha pita Suba na bakita, kagumzuke na tatisha Stingo za Jackie Chan, chizi na kwa kita Hamna kubakisha, seme mlo ya nazafisha
Go down the thing, jumini peng ting Nataka stingo gani, je unataka taijing Natune dana, this is kinda my thing Check your WhatsApp,
seme
Marafiki wamenilewesha Wasichana wakanionjesha Nasikia ADX wangu sikiria na nyonyesha Ushe, ushe rati Ushe, ushe rati Ushe, ushe rati Nogo panga sana ushe rati Ushe, ushe rati Ushe, ushe rati Ushe, ushe rati Nagopanga sana usherati Lord of the woofer, the tete the guest The shorter the monkey, the longer the tail The bigger the foil, the bigger the heart Kanairo kumoka, the bigger the loans Fast nikamuka nikurepend Ka breakfast kishash ndo na depend Napenda akibibu tapenda Tasema akibibu tasema I wish nipate Sabina, before nipate Joy I wish nipate Gina Subaru boy Sende alitaka tufanya kitu wata enjoy Alafu na Nicole
Aki uwe uli ni enjoy
Ushe Ushe rati Ushe Ushe rati Ushe Ushe rati Nogo panga sana ushe rati Ushe Ushe rati Ushe Ushe rati Ushe Ushe rati
Squeeze uski pamela badona meza Yuchi mbaga habu hauna hela ata kucheza Yuchi nda kwa klabu na makonyagi juu ya meza Alinionesha tabu juu sherati nkampoteza
Squeeze uski pamela badona meza
Squeeze uski pamela badona meza Yuchi mbaga habu hauna hela ata kucheza Nishinda kwa klabu na makonyagi juu ya meza. Alinionesha tabu juu Sheraton kampoteza. Sheraton kitu kubwa hika na hero wezi gno. Kisi geri kubwa chunga bibi wezi gno. Wapo ule mtu demi yako wanaitanga bro. Outa nini bro wana kuchezanga kipro. Wananyanya prekicho wana kutoka kikichogo. Pesa yako wakipata utayonia kwa kisogo. Hini siti ya usherati tabia zetu joni mbovu. Utajua mademo wa kamposi kidogo.
Ushe, ushe rati, ushe. Usherati, nogo panga sana usherati. Nogo panga sana usherati.
Kama nzi yako ya ushinda, kicheki status WhatsApp. Kama cho sana sana wow kwa kifuatilia ma ex wao. Ex wa kitambo. Usherati imeza inauma. Ulidhani manzi yako kumbe ni mali ya uma. Unampenda kwa dhati ye. Le ushinda kwa ka local Kilimani. Akikatiwa na bazenga na kitambi ye. Akipanua ndio apele kwe Dubai. Akibebu mse tuligrona yeye. Bile meshikana enda tuishi na yeye.
Ushe, usherati, ushe, usherati, ushe, usherati. Nogo panga sana usherati. Ushe, usherati, ushe, usherati.
Ukini cheki hivi nina shida kama so. Kwa flow huwezi bani juju vile kumekrom. After kuligalize na safisha na cologne. Nilipocheza key so siyezi rudi home. Siyezi rudi home, siyezi rudi home. Nilipocheza key so siyezi rudi home. Siyezi rudi home, siyezi rudi home. After kuligalize na safisha na cologne. Nikona allergy ya story za udu. Nandula sini mbichu sini kanya game guu. Sherehe nilipenda sim kadi kiwa yu. Sahina kimbizanga makeg na nusu. Kwanza napenda form ikiweza lafu sosi kwenye meza. Kuzitoka toka chini hadi juu. Nikikuwekelea utateleza. Misbehavior kwa impreza. Akikesho sintaumwa na migu. Sinjui jina batu na dara na tukwa kona. Vile na slow wine minasikia yo bakora. Excuse me sir, knowing me is an honor. Kama riba ni ganji basi ndiyo ntabonga. Niseme nisiseme.
Sema.
Niseme nisiseme.
Sema.
Nikitaka sinipewe.
Pewa.
Na nikilewa sinilewe. Ukinicheki hivi nina shida kama so. Kwa flow huwezi ban juju vile kumekrom. After kuligalize na safisha na cologne. Nilipocheza key so siyezi rudi home. Siyezi rudi home, siyezi rudi home. Nilipocheza key so siyezi rudi home. Siyezi rudi home, siyezi rudi home. After kuligalize na safisha na cologne.
Akia turudi nyumbani. Yo mama is mama. Maisha sini fun. Akia turudi nyumbani. Yo mama is mama, hii maisha sini funny. Utashikuwa na kiwaru demia kwa kinitahani. Unamteka na Subaru mini kona Nissan sani. Ni funny. Na mabishte wa Pamela wamekam. Nasi tumefurai sijui mbona wamejam. Msimu wa July kila chalia na madam. Na simu si reply ata ipigwe na madao. Na masponyo kuchachisha ni matao tao. Brayo ajai lalisha ni mabao bao. Tuko dunda utadhani yako kwao kwao. Kufaragiza utashindwa Johnny hao.
Ukinicheki hivi nina shida kama so. Kwa flow huwezi ban juju vile kumekrom. After kuligalize na safisha na cologne. Nilipocheza key so siyezi rudi home. Siyezi rudi home, siyezi rudi home. Nilipocheza key so siyezi rudi home. Siyezi rudi home, siyezi rudi home. After kuligalize
na safisha na cologne.
Knock knock who's there bazenga. Baby kona come come na dera. Lafu kona twak twak kwa meza. Ukiuliza why na lenga mbona. Siji chochi mini fadela. Pia ukitaka uneza nita Mandela. Na ukidai tuende dry kwa keja. Kini dai hivo hivo napenda.
Napenda msupa mauru nguko neza ngoa. Supu dunga dera na mahanga teo. Napenda msupa mauru nguko neza ngoa. Supu dunga dera na mahanga peo songa. Soko kani kito kona kutoga ikubonga. Teza na yo kito akiri vasu nikani gia. Teza na yo kitu sezi braya sezi pia. Chikia bia kama tabanja nitebazu. Kuna janitoa jusi toje nuwa kanzu. Kami dunga dera itabiki mdunga kanzu.
Knock knock who's there bazenga. Baby kona come come na dera. Lafu kona twak twak kwa meza. Ukiuliza why na lenga mbona. Siji chochi mini fadela. Kia ukitaka uneza nita Mandela. Na ukidai tuende dry kwa keja. Kini dai hivo hivo napenda
Hey, wewe ni wa daily, sa zile ni konja. Sa zile ni kolundi na medi na kipaf. Biteol za marif na badu na nidai. Na msipa ni kistedi, siyezi nga rivas. Napenda kukupanda, ukinipa iyo has. Ukinipa mapenzi, ka badu na niklas. Junajua siku pendi na badu menitrust. Ati siku moja, maybe nda kupa
iyo. Knock, knock, who's there, bazenga. Baby, kona kam, kam, na dera.
Songa na yo pata, mtukila di. Zangina ni bamba, neza buza.
Baby unani bamba ukisonga na yo songa na yo songa na yo pattern jukila design na banjuka ina ni mada meza guza wapi juu vidole zina ni washa songa na yo songa na yo songa na yo pattern songa na yo songa na yo songa na yo pattern jukila design na banjuka ina ni mada meza guza wapi juu vidole zina ni washa songa na yo songa na yo songa na yo pattern songa na yo songa na yo songa na yo pattern songa na yo songa na yo songa na yo pattern songa na yo songa na yo songa na yo pattern. Kibuzo kibanjuka miubaki nimezuba. Kwanza jo ukishika ukuta na ukiwine vile nafaa. Weni softi na manga, weni soshi, weni star. Weni msafi kila saa.
Dunga crop top bila bra.
Tick 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 tock, ebu zungusha no stock. Chali yako na lalisha ndo inafanyo nani stock. Siati nini si umevisha nda kuingiza ndani box. Twende chini katikati then ipeleke to the top. Ha, just a minute, nasema just a minute. Kam ni kupe kitu itafanya ukuwe cheesy. Amini usi amini, skwangi chali ivi ivi. Neza garamika wese unataka nini kani shorts pewa mzinga pewa chesa never after lewa tamashani hakuna time ya kulemewa na umetoa mpaka ndula kwani weni Cinderella na baby unani bamba ukisonga na yo songa na yo songa na yo pattern jukila design na banjuka ina ni mada meza guza wapi juu vidole zina ni washa songa na yo songa na yo songa na yo pattern songa na yo songa na yo songa na yo pattern jukila design na banjuka ina ni mada meza guza wapi tu vidole na ni washa songa na yo songa na yo songa na yo pattern songa na yo songa na yo songa na yo pattern songa na yo songa na yo songa na yo pattern songa na yo songa na yo songa na yo pattern
songa na tempo fanya tembo inakazana rainbow shades ya tembo inapepana na banana book niita kwako si delay nafika jana boy wako kule vako hii relay yezi fanana kuna vile na shangaa ukenda chini siamini je kwanza venye unakaa misi elevu kona nini umeniteka nimezubana misijui kani majini not for the very loyal kama mini wa dini
riswa ni mashetani ni kaumeni laani riswa kitabu gani biblia ama korani riswa nagutua na nafika ni mtihani katikana ugwa mapepo na basi wendo kuhani kuna mutu leo na landani si unajua kuna vitu mbili za ndani ndovu kuna msitu na msitu si unajua ni gani akiwa lai mbio za nyani leo zinaishia jangwani.
Baby unani bamba ukisonga na yo songa na yo songa na yo pattern jukila design na banjuka ina ni mada meza guza wapi juu vidole zina ni washa songa na yo songa na yo songa na yo pattern songa na yo songa na yo songa na yo pattern jukila design na banjuka ina ni mada meza guza wapi juu vidole zina ni washa songa na yo songa na yo songa na yo pattern songa na yo songa na yo songa na yo pattern jukila design na banjuka ina ni mada meza guza wapi juu vidole.
Yani kila wakati ukienda mbali mimi hukukaribia sijapata matatizo kwako nimeridhia ninakata staki kusikiza jua nachukia seseki na baridi ya July alafu baby wangu kwa mshai wangu kwa honest baby did you lie andwa kichoma picha neza die wacha nikuje vitu cheze salsa hatuna fanana wangu pacha ka whiskey kameshika zimechacha na furahia kitaka nilishe limwata
na dera na vya mbebeba kavera na vya natesa kitete niko wera brr brr niko wera brr brr na teki mesonga jini na vya kupiga marash psh psh na certificate ya jini na cheki msupa na dera na vyambebeba kavera na pia na tesa kitera ship number 8 kitera
cheza chini chini cheza chini chini it's a Monday but I'm on a Friday vibe Tuesday but I'm on a Friday vibe cheza chini chini cheza chini chini Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Cheza chini chini, two pa, leta mbili mbili ni na madomo wili wili na nana ganji na niwasha ka pili pili. Amedunga mini, tiki hiyo muli, mwambi si bongi lukengi na kasi kiswahili na nana mitjeneza swing na ekatu mbili.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mine dance. Niki puff na pass. Niko cut na grass.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Nimelipwa Tuesday, nimesave kidogo. Pesa ingine nimetumia mokoro. Pesa kiasi nimenunua stoko. Ile mebakini ya pombe na watoto. Ambia Sabina ajienjoy. Leo tuwendi kulewa Sabina Joy. Niko na do ya kukunywa uko uptown. Lakini kwanza kanudhu hapo downtown. Tunalewa na ni Tuesday. Niko na do ya kupatika Friday. Niko busy na watoto. Bariki mzinga islap kwa matako. Asubuhi ndio naingia kejani. Kwa stairs na kutana na jirani. Wana ni judge lakini sijali. Tunenda kunyanua mali safi.
Nimekambila na nyonginyo Basi sawa, tukan tumiz tufin niko na first aid kit iko na funnel
zangu ziko KBC channel
foto moto inaleta ndoto moto foto moto moto to foto moto inaleta ndoto moto foto moto verified account utapata more likes without a doubt but asema uko after fame hiyo si clout Arimis is your best friend say a drought
kuja leta form niko na man kijani niko solo kuja leta form niko na man kijani niko solo na nuki ya kolon
noti the flow umekuja kutaka
chief inspector umekuja kuchapa quarantine quarantine
zimeisha hadi kwa canteen Vite, unajua kote, niko na picha zake akipigwa
Choche aibu za kwa choche, basa ranza lipatika na uyole
Foto moto, inaleta ndoto moto Foto moto, moto Foto moto, inaleta ndoto moto
Ayo forms ya ganji acha yende Toyo gala sim tam peremenda Acha ye acha
Ataye form si a ganji acha yende Kawo chali sim tam peremenda Ataye ataye acha yende 24/7 si kuanga lead Leo kupurura west kesho ni east 24/7 si kuanga lead Leo kupurura west kesho ni east 24/7 si kuanga lead 24/7 Wazuri ni wengi na nina lugha Mlango iko wazi kanyaga kubwa Kufala peleka mbali usu sando Kisiki unawashwa sana paka kaluma Kuondoki angori mi ufanishika jini Leta monkey biz uneza tole wadi upini Nosilete risto stri nini au nini Polisi nilipa kwanza hapa ni mtini Unikosa kazi after interviews Acha yende next time Peter come through Patience ufanya majabu Waraka zingine zirudi ziki wa times two Acha ye, acha ye, acha yende Kaya form si ya ganji, acha yende Kawo chali sim tam peremende
Acha ye, acha ye, acha yende Acha ye, acha ye,
acha yende
Kaya form si ya ganji, acha yende
Yeah, 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 yeah Tuko sere, sere ke Tuko sere, sere ke Tuko sere, sere ke Sere ke Presley, also known as the Fresh Prince Yani mix zake za genje ni fresh mbaya Au sio
DJ Presley
Tuko sere, sere kera Tuko sere, sere kera Tuko sere, sere kera Sere kera, sere kera Tuko sere, sere kera Tuko sere, sere kera Tuko sere, sere kera
Lights and dogs
Sere kera Shida zangu metupilia mbali Hapa ni mitungi na pnati Na maishekelewa inatoma Dizwa leo na washafunga ngoma Simanze kulia kinashirua pitie Ukona flus kwa simu tatuwa lipie Sivoi kwapi mwambia rakishi Na zile kreti za bia zifike Tunapewa, tunalemba, tunaprepare, tunahemea Wajanda no akine melea La hakuna kanyunga tusherekea Tuko sere Sere kera, tuko sere, sere kera, tuko sere,
sherekea, 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 tuko sherehe, sherekea, tuko sherehe, sherekea, tuko sherehe, sherekea, sherekea, sherekea.
Watu wameshibwa na teka tu, wengine tipsi pia kimeza tu, pitisha hesha shoti zunguke, vichwa kwa leo zilipuke, isherehe ya wale manga, tunazitoka kaka dalfi meta, isinema ni mpaka subuhi, mizinga kwa wingi azipungui, tunapewa, tunawema, tunapepea, tunahemea, wadanda no akinemelea, loa kuna kongonyu, wajerekea,
tuko sherehe. Sherekea, tuko sherehe, sherekea, tuko sherehe, sherekea, 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 tuko sherehe, sherekea, tuko sherehe, sherekea.
Kuna makwela, kaska, taska, milipewa na tesa. Sichega na ponga, tichusi tunatesa. Vunjika shingo, chukuma imewesa. Abdala, dala bindi dala. Tuko sherehe, mashida inshala. Waka makenge na rumba za wababa. Tuzirushe mikono, chungoma inabamba.
Yongi ya nani, kodororo. Wezi place bet, naka si motorolo. Domo jini, yongi ya nani, kodororo. Yongi ya nani, yongi ya nani, kodororo. Wezi bet, bet, naka si motorolo. Domo ya upenda yangu jololo. Juu ya chuo kugeuzwa sosoko. Kogo nyongi ya nani todororo. Wezi place bet na kasi motorolo. Domo tini ya upenda yangu chini lolo. Juu ya di chuo kugeuzwa soko soko. Koko jiko bora shimu vera iko. Koko riko nitechogo pewa mwiko. Lena siko mashirona itwa shiko. Naka chibo Abdala kaingia tipo.
Kaska zeni kuna makwela. Kaska taska milipewa na tesa. Sicheke na ponga tichuzi tunatesa. Vunjika shingo kukuma imewesa. Abdala dala bidi dala. Tuko sherehe mashida inshala. Waka makenge na rumba za wababa. Tuzirushe mikono jugoma inabamba.
Chuchu ama nangri panda. Picha wako hani simongeze ladha. Waka nimechoma siyo nyama choma. Nimechoma na demia kondoke Roma. Kuna wale vubanza ngoso. Wezi sema hawajaingia hata class. Hata na lockdown goma yezi kosa bazi. It's your favorite boy kids jai kosa cash. Dala dala adidala. Siezi taya look ni akala. Hii ni boy banzi hisi kwaya. Ukini waiki kipangi siezi kwaya.
Kaska zeni kuna makwela. Kaska taska milipewa na tesa. Sicheka na ponga tikisi tunatesa. Vunjika shingo chukuma imewesa. Abdala dala bidi dala. Tuko sherehe mashida inshala. Waka makenge na rumba za wababa. Tuzirushe mikono tukoma inafamba.
Zimba kazimba kazi zizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikizi wijua kimpandi ziski. Sitishiki ni kalitimiki.
Kai kugambe ni bambe tubambe.
Please don't kill my vibe. Tuetalenga njichi, mubi high. Tori na chongamba, zina wamba. One year number, but people with a gamba. Girl shake your bam bam, muziki tam tam. Bambe transporter, Jones on Stan Yum. Kenya mambo VP, are you happy? Zeni hap, yo bulamu wesi wumbi. Uganda mambo VP, are you happy? Zeni hap, yo bulamu wesi wumbi. Africa mambo VP, are you happy? Zeni hap, yo bulamu wesi
wumbi. Zimba kazimba kazi zizi. Kilizi, nikizi wijua kimpandi ziski. Sitishiki ni kalitimiki. Kaikubambe ni bambe tubambi. Kasi ndizi matoke na nanas. Kasi mbuzi basi mtakunanas. Kasi nyolo tutaki maenes.
Sila zima shower. Nikispit na kuosha foreclosure. Man I have a thing for wabosha. Hai ni bambi, can you bubble bambi. Misi tubalia, can you handle dambi. Niko na ray of hope. Wapi amba rose, ni mkamba. Solidai kulamba doze. Sina kamba kutaina si ezi lose. Lose note, hii ni suicide note. Take notice in case mi ni shushe ro. Take notice in case ni kushushe ro. Take moti in case ulale 444. Kuna bitches chihuahua na kutu.
Zimba kazi mba kazi zizi. Ana sura ya pinti na kilizi. Nikizi wijua kimpandi ziski. Sitishiki ni kalitimiki. Kekubambe ni bambe tubambi. Kati ndizi matoke na nana. Kati mbuzi basi mtakunana.
Kati nyoyo ni kaki maa. DJ Presley, 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 Presley.
Classic, wake up a rafu.
Mimi na kinywaje niwa kwenye mashavu. Leo ni leo msema kesho ni bafu. Wakitaka wastake game yangu ni chafu. Shika glasi, weka barafu. Mimi na kinywaje niwa kwenye mashavu. Leo ni leo msema kesho ni bafu. Wakitaka wastake game.
Mina come through niki rap to my 1-2. Na kwenye klabu watu wana dance to. Jo mino kwenye track majabu. Beat wazim sauti ya dhahabu. Unatakaje ma welcome to. Bora sura ni nice. I'm the bumps. Najua nimewa kwa chiu. Najua leo lazima watu wa banchu. Okay. Tuchafuge kwani nini. Wanauliza tutasifu happy mbaka lini. Situ na shida zetu tusikize zako kwa nini. Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane. Hizo nambazo simu ndio tubadilishane. Ni vile tumejua na leo tu. Kwa hivyo leo du tutainuka tu. Naku ruka tu. Banjuka juu. Life ni fupi na amisi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu. Banjuka tu. Banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu.
Akademi kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi mendata kapedo. Dem ni kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza magurutu gangang. Imebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Shere ni meja tumekujari na tamba. Atulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndorende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama kedandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap snap sana deku jiponyo. Yap yap jiden
kipinyo. Kademu kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi mendata kapedo. Dem ni kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang. Imebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Wese sabuni ya roi inafanya nini kumbu. Wash na wekia minyona kata maji kinoma. Mapenzi mwanga dingonyo kirudi kwa shimo. Luku ni fly dingonyo inapiga sipo stivona. Nua sijali, sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani, mbuzi yuko angani. Munyonga taitu za manki hapa sitani.
Haka kademu kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi mendata kapedo. Dem ni kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang. Imebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi, wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowenda kuchapa na yo mini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mpike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Ndakutoa stress na nikupunguzie nyege.
Akademi kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, sezi mendata kapedo. Dem ni kafupi, kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang.
London, London.
Napenda dema na jidai. Ati ya mevai. Kama niluku piga white. Nika medai. Ako machingri mangwai. Na be a light. Kukata maji ni sheria. Warugera inama chuchumia. Hiyo ni mui kasi miu omekalia. Ni shere na itaki masheria. Sheria.
Kuna shanadi ya mkamu. Sheria lazima mfuate juu ya serikali. Askari sura yake wevi kaya kali. Kali sa lazima ufuate kodi. Sa kodi basha tuwezi get cozy. Corona corona tulishikiwa kwa kona. Na mbona unendesha ni kama kona kolera.
Afande sa
sheria pia ni wera. Kukata maji munajifanya musa. Na nusa watoi muliomba nani ruhusa. Kipusa this time tulibeba jovi. Nidorende hatuta hata za hon.
Mima nga napenda life. Napenda dema na jidai. Ati ya mevai, kama niluku piga white. Nika medai, ako machingri mangwai. Na be a light. Kukata maji ni sheria. Warugera inama chuchumia. Hiyo
hiyo ni mwiko si miu umekalia. Ni sherehe na itaki masheria. Sheria
tamaji na sambuka nikibleki na zinduka. Shetani amepanda jini mkata kamba. Serikali inapindua. Mino kiboko yao. Wakisleki tunapita nao. Tena haina kuchao.
Yani uu baby wendi mama yao.
Afane pita ndani. Yani we chuma inalala ndani. Shamra shamra za kipapi. Uu we enjoy the party. Tunapiga shere. Yani mpaka kuche.
You're listening to the best mix with DJ Pressure.
Familia yako ndani, ndani.
Wote tunajibamba.
Marafiki majirani, rani.
Wote tunajibamba.
I am happy today.
So happy.
I am happy today.
So happy.
Tu sisi ni walevi.
Sisi ni walevi.
Tunapenda kamnyweso.
Tunapenda kamnyweso.
Sisi ni walevi.
Sisi ni walevi.
Tunapenda kamnyweso.
Tunapenda kamnyweso.
Fura ni kuwa na marafiki. Fura ni kulewa na marafiki. Fura ni kuwa na marafiki. Fura ni kulewa na marafiki.
Nirusu leo ni waite makondo. Skiza. Sheep, yani kondo is for friend.
Shit.
For better for us, yani through hard.
Shit.
Na kwanzia leo, that's our relation.
Sheep.
Sheep power.
Power.
Sheep power.
Body your problems. For a minute, thank God for your life. Live true and honest. To yourself, you should never lie. Usiku furu chome. Rada safi bora tuko nice. Put a smile on your face. Aya maisha, you only live once. Whichever the matter, the case. Nashukuru Mungu ana bless. Sisikize maneno ya watu takondae.
Takondae.
Juhudi na haso ni zako. Kujituma na kumwaga jasho. Chorea maneno ya watu takondae.
Takondae.
Kama ni wakushikisha shikisha. Ni wakulewa lewa. Ni wakuchoma choma lewa. Shikisha. Kama ni wakushikisha shikisha. Ni wakulewa lewa. Ni wakuchoma choma lewa. Shikisha.
Have some fun. Have some fun. No stress. 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 Have some fun.
mashuksha sini na sambusa za kisheli sheli
niko stress free na bugia mashuksha sini shuksha
niko stress free na bugia mashuksha na sambusa za kisheli sheli watu ni kujaza pili domo ura sitike kamyeso katishiko sijibishe sina flow kasa kafu imenyesheo umelemeo usipro sijichocho takimeo vadhea kuna wasupo na machupa za pelea wanyagi wako pale watusha wazoea trio dogo janja selo wa majanta mina masauti na wakunyo kama fanta fanta na hafsa mademo jichapta hapo keza jota kili wa matata.
Hasira kaende situko sawa na kirende ndugu ya madenge leo tunawaka na matenge na sitaki hasira kaende situko sawa na kirende ngori mbogi ya madenge Hadija Hadija tunachezanga kaka ninja mbogi ya madenge mbogi ya madenge Hadija Hadija tunachezanga kaka ninja Mbogi ya madenge, mbogi ya madenge Kagwe, generali wa madenge Drip iko sharp kama wembe Hater, misi jalishi na wewe Chain chain, itabidi unipende manyege Niki speed tukigenge Niko rada kama super na kibenge Shika mawaitha kama kama nikujenge Mini classic, pili pili na maembe Hadija, Hadija Unachazanga kaka ninja Mbogi ya madenge Mbogi ya madenge Hadija, Hadija Unachezanga kaka ninja Mbogi ya madenge
Sikiza
Mbogi ya madenge
Super ana float kwa ukuta Ana die spoon feedwe mambuta Na kenye mina taka ni akuga Ajwe kumix pizza na skuma Ajwe kufunga pampas na nyuma Ajwe kudance genge tuna rumba Alejandro ana kwanga critical The way to his heart ni kwa genital
Hadija, Hadija Unachezanga kaka ninja Mbogi ya madenge Mbogi ya madenge Hadija, Hadija Unachezanga kaka ninja Mbogi ya madenge Mbogi ya madenge
You want a quickie in an Uber chop chop Kama soja bushi makes it clap clap Hii samosa ni kama nzi yako Ai, venye ina slap kishash Kishash, kishash kwa bash Kishash, kishash kwa bash Kishash, kishash kwa bash Kishash, skiza Everything you say has a consequence Anatingisha ungedha nini effervescence Manzi yako ye upeana na confidence I'm jidena man, I feel like a classic man Amekata tatu na bado wa bleki Ni kama gari imeachilia breki Na manyaru zitafanya mini kreki Nikasupuka poa kakuna jegi Ai, wey Ai, usidos ndo huyo mimi ni nakam Manze huku nje naitwa one minute man Ati mi uboba tamona I demand Depression ikikikin manze nitakibani Kishash, kishash kwa bash Kishash, kishash kwa bash Kishash, kishash kwa bash Kishash
Hey painting, hey what's your name ting? Unaza risk si tufanye some taste Hey painting, hey what's your name? Hey painting, hey what's your name ting? Unaza risk si tufanye some taste Hey painting, hey what's your name ting? Unaza risk si tufanye some tasting Na mini chat is straightforward, no dating Se mina jua unapenda phony Behold, mini pairs with your mind Show me, baby where are you behind this? Kama wao baby his matarao swezi patana nao mini ndovu Bungo janina kitu Sima kelele ndani ya tuja nina jitu Nani yenyewe umezoe ya za mwitu Iki kupata utasikia niko kwa mavitu
Wey, ai usidos ndo huyo mimi ni nakamu Manze huku nje naitwa one minute man Ati mi uboba tamona I demand Depression ikikikin manze nitakibani
Kishash, kishash kwa bash Kishash, kishash kwa bash Kishash, kishash kwa bash Kishash, kishash kwa bash
Kishash, 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 k
happy. Jana kalikuwa kamenuka, vitu zake likuwa amepack. Manze nilikuwa nimeshtuka, lakini leo bibi amerelax. Amenisamehe juu ya jana, klande alipiga kama tumelala. Miza leo tunenda ulevi, leo staki kurisk, leo nacheza chini juu. Oh please, usiniharibie mood. Leo nasikia tu fiti, leo staki umkiti. Oh please, usiniharibie mood. Ile umesikia kunihusu, usiniambie juu pia kuhusu. Ai ai, umeingia WhatsApp. Kuna nini WhatsApp? Weingia WhatsApp. We, usitume message ya ufala. Leo staki kwa na mudu mbaya. Leo nasikia tu raha. Message ya ufala itashukishia sana. Kwanza vile leo kume nice mbaya. Usiniharibie mood. Kwenye nilipeleka mapepa, wamepiga simu wamesema wana haya. So, oh
meta bado tutawasha, hata mfunge ba bado ni tamasha, hata mfiche nga ngo katapanda juu ya kegi maketupa na maganja.
Bado unataka bia?
Nipe bia.
Bado unataka bia?
Buda nipe bia.
Bado unataka bia?
Nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi, pombe na kizungu mingi, pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi, pombe na kizungu mingi, pombe na kizungu mingi.
Bragadocious.
Yeah, uvya na mpebe pia. Iya leo na lazima dalipia. Unapika mungu pia, kwani ukon love pia. Mini charity, wosha skia. Shake tusi mimi, kwani shake tusi pia. Jai kunja pia ukaanza kulia. Ni kama chonte kuna vitu unapitia. Mdunge zake mbili, mbili dalipia.
Leo ni sato ama sande. Tutulianza kukunyo ona mande. Kila kuna kuwanga shere, imefanya mina pipi tuko sane. Pombe ya kisirani, tulikunyo tukalala barabarani. Huyu ako kwa kitanda yangu ni nani? Ama ni bibi ya jirani?
Bado unataka bia?
Nipe bia.
Bado unataka bia?
Buda nipe bia.
Bado unataka bia?
Nipe bia.
DJ Rasmi, utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi.
Na mambuso anatuboro kuishika tubakora. Mina cheki kama hora na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Katuma koro na mambuso anatuboro kuishika tubakora. Mina cheki kama hora na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge.
Ati tuko madenge na venye. Waroro wanazungusha vibonye. Na denge sororo inatakenda na ringe. Kunyenye senyenye bigikaza wakavinye. Ninye nifinye zikipanda sana ndege. Nishike nivinye.
Pereka na mo, tara tara. Ni wafanye bile nilifanya kina sara. Mamiti kijiti kiboko akikwara. Hamini kijogo akilala. Mtuna mtunaji kama Willy Pose. Magame ziko juu za mapinky poke. Design huku tunawa piki poke. Tunabaki denge ya metowa siri zote.
Zimeshika tu makoro na mambusu anatuboro. Kuishika tu makora. Mina cheki kama hora na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Zimeshika tu makoro na mambusu anatuboro. Kuishika tu makora. Mina cheki kama hora na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge.
Tuko mavela na vera, telenovela novela. Kani dushi anjera, mbogi kibera mandera. Hey, imi hapa niko makonyo hagi tu. Chiki vile ngoko ameni panda tu. Musota ulalala kito moja na kuku. Luko anadai to moja ya kuku. Baby leo tuna packaging, packaging. Hakuna kilami, bonga sheng, bonga sheng. Githa ikifika tuka bang. Nangoko kameiva nika peng, nika peng. Ah stop, cheza genge ton. Kikamba sana wapinduru weka ringiton. Stop, cheza genge ton. Mabombe kwa maha wamejaza silicone.
Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge.
Nimeshika tu makoro na mambuso na tuboro kuishika tu bakora. Mimi na cheki kama hora na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Nimeshika tu makoro na mambuso na tuboro kuishika tu bakora. Mimi na cheki kama hora na madenge, denge, denge.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Acha ni kusho, ni story flani na ni washa ni kusho. December flani nilikuwa kwa show. Ajulikani vile nilitokwa phone. Eriko na Pamela alikuwa combination sumu mnajua. Wakanibia simu niko jua. Nikanunua ya kishua. Hawajui bado ndovu niku. Vile mitembea na kituku. Kani simu nilinunua ku. Wasketi waru vile sami niko juu. Hawa hawa. Eriko na Pamela alikuwa combination sumu mnajua. Wakanipimu niko jua. Nikanuna ya kishua. Hawajui bobo niku. Vile mitembea na kituku. Kani simu nilinunua ku. Wasketi waru vile sami niko juu. Hawanijui simama imara. Wasikudima onyeshe ishara. Wendo bezi mwambie kinara. Sini kuhui na tujui maswara.
Akiwa lai wakiuliza nekna nani. Nekna nani. Akia nani isi.
Akiwa lai
wakiuliza nekna nani. Nekna nani. Akia nani isi.
Akiwa lai
washo 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 ey.
Rise to the challenge.
Washo 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 ey.
Rise to the challenge.
Wake up boss. You know I'm the baddest. Nina chale. Gusa niku kamate.
Mina tupia foto pale insta. Machizi washa bambika. Peni mrembo bila filter. Lazima watahitika. Leo tunapakua. Mavideo tukichakatua. Nabandika bandua. Mchezo na ujua.
Wakiuliza nekna nani. Nekna nani. Akia nani isi.
Asiwa lani.
Wakiuliza nekna nani. Nekna nani. Akia nani isi.
Asiwa lani.
Washo 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 ey.
Rise to the challenge.
Washo 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 ey.
Masha ni yangu. Weshi kulika na yako. Napendaza kwangu. Weshi kulika na kwako.
Wrestling.
Misi pangungwe. Misi pangungwe. Misi pangungwe. Misi pangungwe. Misi pangungwe.
Unataka mtu simple, humble, rich, young, dopeani namba. Unataka mtu dark, light, tall, babe, tafuta wa babas. Tuna plan future yetu kumbe uko alone. Masha ni safari nina ride alone. Nada mini omoke ni kujage form. Ama labda wo omoke ni kujage home.
Mina epomisi ezi onja ai. Nakunya yote. Nakiamua kukupatia ai. Chukua yote.
Byron baby.
Maisha ni yangu. Weshi kulika na yako. Napendaza kwangu. Weshi kulika na kwako. Misi pangwingwe. Sipangwingwe.
Uda sipangwingwe.
Misi pangwingwe.
Sipangwingwe.
Sipangwingwe.
Chiyo
sipangwingwe. Misi pangwingwe.
Sipangwingwe.
Misi pangwingwe.
Jedi kurugenzi.
Sipangwingwe.
Misi pangwingwe. Kijana ni gwiji. Utapangaji moro ya nakashilingi kwa wingi. Mafeelings za nini mini jangili kamili. Nasanya mambingi za matajiri wa mchini. Samahani. Chai fupi mija za maziwa na madamu. Siku supi mini triumio watakwani. Kauni juu unajifanya bombo ajagana. Nabiria na wapanga kama kangwa kasarani. Ama vigiti za kibiriti ndani ya box them. Wanga stishiki na get mabinti na wachok them. Washangwariti tusikie fiti ya zishok them. Cheza na mangok them.
Maisha ni yangu. Weshi kulika na yako. Napendaza kwangu. Weshi kulika na kwako. Misi pangungwe.
Misi pangungwe. Misi pangungwe.
bishte sema tichi tichi bishte sema tichi tichi bishte sema tichi kendresi atakufundisha yani atakutichi morning story wagatu salamu sasa unanijibu fiti kuna show flani inafanifike jol ready niko na
DJ Presley
sasa siku njengi ya club nikapata kama azikameketi kwa kiti nikamwambia ni aje kaka kawaida fiti na kalikuwa kabiu ti wewe ni muislamu kaka kawaida ndio jio wenda kwa msiki ti kabla josi jabonga shato wa mpango akanishika sha ti akanipasto kimoja mkono ndani ya toja huku mimi na swe ti akangangana hadi akapata manze akashika hiyo mi ti ti chibeshte sema tichi ti chibeshte sema tichi ti chibeshte sema tichi kendrezi atakufundisha yani atakutichi tichi ndio mimi na wapa buruka kama una mabawa tichi ndio mimi na wapa
Marikapinda kuso hini ugonjo kankiwa sometime yudhani hata nililaniwa vitu mina speed tafu maniwa na hina inailit manikiwa nasikiza wakibonga but hago dangasi imchezo ni rahisi kama ABC ama 1, 2, 3 ama Jordan, ama you and me mbaka kile leni umenipa kinda kosaje kuingia kwako umeribaya watch la kosaje time yako weni katel na kosaje vibe yako na vile nimekunyoa basi mindo baba yako
na ipiga ni kaime ni kosea Una ifinya hangangana kuto sera Rika piega, amona ipima Pima, pima, hangangana kutinya
Chapa kipo, chapa kipo po Chapa kipo, chapa kipo po Chapa kipo, chapa kipo po Uwe ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto
Chapa kipo, chapa kipo po Chapa kipo, chapa kipo po Chapa kipo, chapa kipo po Uwe ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto
God is in his got you on the sideline Motherf**k cause I'm getting prime time Ain't gotta apologize cause I'm fine fine If you ask me every time it's kill time Everybody wanna rhyme to the song Murder 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 like I'm Don Corleone It's lunchtime like a butt with a thong Put the ting in my face with me the ding dong Ayo T that come hold me waist Make me bend down when I'm giving you the taste Boy better handle this bad girl craze You know you can't come before me finish me race Better know that let her give me more Come give me more give me more give me more than come let her give me more Come give me more give me more give me more
Chapa kipo chapa kipo po chapa kipo chapa kipo po chapa kipo chapa kipo po we ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto
chapa kipo chapa kipo po chapa kipo chapa kipo chapa kipo chapa kipo chapa kipo po we ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto
kama we ni mwenyeji we ni mwenyeji
hello
kama we si mwenyeji Mind your business
Kuna taka ule anaichapa mpaka ilale Basi arakisha njona Mima inanukia shasha mane Ustupeni ni kwa flona Supa komudia ladha gane Nezenda fast au slow yeah. Naiva nikisikia mabop male Nkitafta plan ya do
yeah. Transishi vita, tunamaliza Nani ukinita, tuma mamita Auma lipsinka, wana waingiza Napanda stage, naona miujiza Originator, baba wakeja Wana niti, wana niiga Likuwa na choma, mpaka kwa filter Kaba doko usha go Life iko order Bako kweli na sound unachocha
Mile naifanya, siyo hoja
yeah.
Huku isi nisi tunazosa Tunaifanyaga Proper.
Siku dai number 2 wakanichuta daro Songa jenga shule wajua lipe karo Saimi ndio speaker Franco le kaparo Matutors napiga ki Usman Kamaru Kwa fam ya kipang siku toka So fam ya kipang kitatoka kwa mimi ya mini Ni jasho na damos natoka nkiroga Hinjili na treat kama dini Saima device inakuta na mzinga Wanani dai na nijuzu waliringa Mungu wa kisansi unajua wezi pinga Odds iko right misi chezi na tinga Okay kife Miki jembe kikali Bila budi na bidwa kubali Pata jali ujwe nani ya kujali Hii maisha ni tamu na jes na makali
Life iko order Bako kweli na sound unachocha
Mile naifanya siyo hoja
yeah.
Kuku isi nisi tunazosa Tunaifanyaga Proper Propani tunaifanyaga Proper.
Kisina niyako in the zone, aje Na ana feel right at home, aje Kuchajwa nilikuwa kwa chuom, aje Na arufu ya cologne, sorry Na sijai kosa perform, sorry Last year nilusa my phone, sorry Jana niliota na perform, sorry Na kabla kuota nili perform Short now you know kwa cliff Kabla ujwe mambo ya drone Kanda imeja na kiff Na
grindikana clone. Kiulizana nani gwiji hapa mina sikianga kam na koseshi. Mwezi ni pima, mwezi ni zima. Nani mengia na sikia unaniambia.
Life iko order, bako kweli na sound unachocha.
Bile naifanya siyo hoja, yeah. Huku isi ni situ na zosa. Tunaifanyaga Proper.
Life iko order, mpaka ukweli na sound unachocha.
Bile naifanya siyo hoja, yeah. Huku isi ni situ na zosa. Tunaifanyaga Proper.
DJ Presley.